Hein? Steve-O. Saint Ed, I got you.
Straight from the boat to them place, you know. A little pretty sound for them. Eman on the beat, you feel me?
Down, let's go.
Niwa pasa pressure munga ni manzi kupompi. Flow yanga original elo yao photocopy. Mailiko bazinga niziri kumakoti. Niwa chita opozi munga Mike mulongoti. Nilipa muriro munga nkuni kuchiviri. Paka mwanoma break munga chishimba kambiri. Ninakali pisa singa fike kona chiri. Kasaka kandalama ndifetiri na kobiri. Nioneka simple munga kaboyi panchito batiniri. Na matraxi munga dangote aliko. Sembe kulipoli nkuti ife sitiriko. Malaimzi ya kari kuti muribe muziko. Voko ivala samunga shaka na sipia. Mugemu na wavuta vonse vankala na fia. Wanani darisa ine ama imalia. Sosi ni za kasila munga ndrama za rupia.
Niwa pasa pressure.
Malapazi awa.
Niwa pasa pressure.
Wakangi wa kugona ndiawa.
Niwa pasa pressure.
Flow yanga hoi.
Niwa pasa pressure.
Kakai ata meja hoi.
Niwa pasa pressure.
Malapazi awa.
Niwa pasa pressure.
Wakangi wa kugona ndiawa.
Niwa pasa pressure.
Niwa
pasa pressure.
Niwa pasa pressure ngati chopo mpela tubu. Watch me push up ngati braya mapupu. Flow ni zambezi ya wasala ni vikupu. Osa ni kamo ngati binesi ya kadungu. I've seen it all, done it all, kaya vasa lako. Nisondele modeo weni kalibola wapo. Ndine ija type ikachoka mubato. Ibwela na mutu wa mfumu, ndine nsato. Hold it, watch your girl near me. Nikange na muheo na viwanda fear me. Flow ni dust, nikapona sivao na clearly. Osa tomola zina ngati suli giadi. Fit mu street. Sini jogginga but ni running a city. Siva niona fulu sexy ya kiti. But ni kapuli kila sifendela mfwiti. Flow ili niti.
Niwa pasa pressure.
Malapazi awa.
Niwa pasa pressure.
Wakangi wa kukona ndiawa.
Niwa pasa pressure.
Flow yanga hoi.
Niwa pasa pressure.
Kakai aja meja hoi.
Niwa pasa pressure.
Malapazi awa.
Niwa pasa pressure.
Wakangi wa kukona ndiawa.
Niwa pasa pressure.
Punchline ndiawa.
Niwa pasa pressure.
Mingene sa flow bantu wanse watotela. Mafanzi waku uduvani faka mochi mwela. Gemu na ingamba na itunga ndine tela. Mavesi ya lifuru niwa chila wope mpela. Niwa pasa pressure. Munga zarenti zavuta. Munga mislei queen wea sova ya mafuta. Flow munga mfuti pa mic niwa shooter. Ndine lapu soja kuri ine vasariuta. Mika kwela piti wa maziva ndine fumu. Ndava ni mapailatu munga mtu amadumu. Siti nunga chive olo kuri pepe fiumu. Wamareka kukamba ngatafika mwine fiumu. Niwa pasa pressure munga nkongole zapaka. Munga gai wa chilaka bati alibe ya fuaka. Niri na mafanzi munga nkana pachilata. Punchline niwa gwesa munga boxa galagata.
Niwa pasa pressure.
Malapazi awa.
Niwa pasa pressure.
Wakangi wa kukona ndiawa.
Niwa pasa pressure.
Flow yanga hoi.
Niwa pasa pressure.
Kakai aja meja hoi.
Niwa pasa pressure.
Malapazi awa.
Niwa pasa pressure.
Wakangi wa kukona ndiawa.
Niwa pasa pressure.
Punchline ndiawa.
Niwa pasa pressure.
ZanzibarMusicBlog.co. Aliku pretty sound for them. Iman on the beat. You feel me? Ian Selassian.